Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata sadaasa torba bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 27 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru, kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turanii, waa'ee lola Israa'elii fi Hamaasii fi waa'ee siyaasa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Kan dursu oliidha. Garasitti darbina oduutti.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Meeshaaleen gargaarsa namoomaa Gaazaa akka seenaniif yookaan namoonni milishoota Hamaasiin qabamanii jiran akka ba'aniif yeroo gabaabaaf humnoonni waraanaa tarkaanfii fudhachaa jiran akka dhaabanii fi garuu immoo waraannichi Hamaas waliin taasifamu akka hin dhaabanne ministeerri muummee Israa'el himan. Ministeri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu ABC Newsitti akka himanitti garee Hamaas isa Yuunaayitid Isteetsiin shororkeessummaan moggaafameeru. Israa'el injifachuuf galme ishee erga raawwatteen booda yeroo hin murtoofneef Gaazaatti itti gaafatamummaa nageenyaa waliigalaa akka qabaattu himaniiru. Yeroo itti gaafatamummaa nageenyaa hin qabnetti wanti nuti qabnu gareen shororkeessaa Hamaas hanga nuti tilmaamnuun olitti barbadaa'uu isaatis jalan Netanyahuun. Wiixata kaleessaa White House akka beeksisetti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidanii fi Netanyahuun bilbilaan dhimmoota lammiilee nagaa Gaazaa keessa jiran naannoo lolli itti fufee jiru kana keessaa akkamiin ba'uu akka danda'an, gargaarsi namoota nagaa rakkataniif akkamiin qaqqabuu akka danda'u mirkaneessuu fi akkasumas namoota nagaa booji'amanii jiran karaa baasuun danda'amu irratti dubbataniiru. Waajjirri gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti wiixata kaleessaa konkolaattonni 93 kanneen nyaata, qorichoota fayyaa fi bishaan fe'atan karaa daangaa Masrii Gaazaa seenuu jalqabaniiru. Erga onkoloolessa 21 irraa kaasee gargaarsi namoomaa Gaazaa seensifamuu jalqabee kaasees konkolaattonni 593 kanneen gargaarsa namoomaa fe'atan Gaazaa seenuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomseera.
Naannoo Amaaraa Laallibalaatti lolli humnoottan milishaa faannootii fi mootummaa gidduutti taasifamu akka haaraatti jalqabamuu isaa kan himan jiraattonni bakki seena qabeessi Laallibalaan waraana kanaan miidhamuu mala jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru.
Naannoo Amaaraa godinaalee Gojjam bakkoota garaa garaatti lolli humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti torbanootaaf dhaabbatee ture. Sanbata xiqqaa darbeerraa kaasee akka haaraatti jalqabuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lolli kunis aanaalee kanneen akka jabbii xaahanaa, dagaa daamoot, buree, dambacaa, faras beetii fi qwaaritiitti ta'uu jiraattonni kunneen dubbatanii lolichi hanga har'aatti illee itti fufee jiraachuus himaniiru. Lolichi akka haaraatti irra deebi'ee ka'uu isaafis sababni humnoonni mootummaa mana manatti deemanii sakatta'iinsa jalqabuu isaatiinis jedhu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Lola guyyaa arfaffaa qabateeru kana hordofees bakkoota lolli kun gaggeeffamaa jirutti manneen hojii mootummaa fi manneen daldalaa cufaa jirus jalan. Ministeri ministeera koominikeeshinii Itoophiyaa tibba darbe ibsa kennaniin rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeera jedhanii ture jala gabaasni Aster Misgaanaa'u sagalee Ameerikaaf qindeessite. Akka gabaasa Rooyitersitti immoo dilbata darbeerraa kaasee lolli akka haaraatti humnoota milishaa faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Lolli akka haaraatti jalqabame kunis nageenya manneen amantaa seenaa qabcamanii fi bakkoota qulqulluu kanneen akka Laalibalaaf yaaddessaa ta'uu himaniiru jala gabaasichi. Dilbata darbe kana loltoonni mootummaa meeshaalee waraanaa dhuka'oo gurguddaa ta'an yeroo 11 naannoo mana amantaa Laalibalaa irraa dhiyootti dhukaasaa turuu isaanii fi ijaarsi siidaa mana amantichaa kan jaarraa 12ffaa fi 13ffaa keessa dhagaa irraa ijaarameeru miidhamuu mala sodaa jedhutu jira jala.
Bulchinsa mootumma naanno giddu galeessa Itoophiyaa godina Siltee magaala qabad keessatti walitti bu'iinsa uumamee tureeni. Namoonni 1200 kanaan dura qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turani gara qe'ee isaaniitti deebi'uun jalqabanii jiru. Kunis taanis ni dhiyaata.
Ji'oota dura sababa walitti bu'iinsaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii magaalaa qibaat gadhiisuun kan baqatanii turan dilbata dabarsine kana gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiru. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'uun baqatanii turan godina guraagee magaalaa Buttaajiraa mana amantaa ortodoksii bataskaana maaramii keessa turuu isaanii himanii amma gara qe'ee isaaniitti deebi'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi namoota 1,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqise kun ka'umsi isaa dargaggoonni hordoftoota amantaa musliimaa hojiin xibaaraa magaalicha keessatti taasifamu dubartoota keenya kuffiisaa jira. Kun immoo sagalee kadhannaa guddaadhaan ba'a jechuun magaalittii keessatti duula taasisuu jalqabaniin kan uumame yommuu ta'u, walitti bu'iinsa uumameen manneen jireenyaa 60 ol gubatanii ture. Namoota amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiran keessaa kan sagaleen Ameerikaa dubbiseeru nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii himuu kan sodaatan ammayyuu sodaa nageenyaa qabaachuu dubbataniiru. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti hojii gaggeessaan sabakaa godinaalee Siltee fi Hadiyaa qeesis Malaa'ika Hiyoot Niguse araarri erga ta'een booda namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu fi taabonnis gara bataskaanotaatti galfamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti pirezidaantiin dhimma Islaamummaa Sheek Mahammad Kaliil gama isaaniin manneen jireenyaa gubatan ijaaramuunii fi qabeenyaaleen badan bakkatti deebifamuun namoonni qe'ee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Sodaa nageenyaa ammas namoonni qabaniifis furmaata waaraaf abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa akkasumas mootummaan ga'ee isaa olaanaa ba'achuu akka qaban dhaamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa obbo Indaashaw Xaasaw godina Siltee magaalaa Qibaat bakka balaan kun qaqqabeerutti daawwannaa taasisanii karaa nagaan jaarsoliin biyyaa tattaaffii taasisaniif dinqisiifatanii gochi akkasii kana booda akka hin raawwanne jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa murtoo manni murtii olaanaan federaalaa kanaan dura namootan shororkeessummaadhaan himatamanii ji'a caamsaa keessa qabamanii hidhamanii 23 irratti kennee ture raggaasisee jira. Namootan miidiyaa irra hojjechaa turan 4 dabalatee himatamtoonni dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabatee hidhaman 23 erga manni murtii boqonnaadhaaf bahee ture asii yeroo jalqabaatiif qibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Abbaan alangaa himamtoota kana irratti ragaa baatota 96 tarreessee kan dhiyeesse yommuu ta'u himatamtoonni karaa abukaatotaa isaaniitiin yaada himannaa isaan irratti dhiyaate kana mormuudhaan mormii fuula 14 qabu dhiyeessanii jiru. Yaada mormii kana irratti abbaan alangaa akka deebii kennu jechuudhaan beellamni itti aanu 7 har'aa sadaasa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka ta'u manni murtii ajaja kennuu isaa Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo rooba cimaadhaa fi balaa lolaa wixata kaleessaa mudateen Keeniyaadhaa fi Somaaliyaatti lubbuun namootan 40 du'uun isaa beekamee jira. Oduun kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Mootummaan Soomaaliyaa sababa balaa lolaa kanaan lubbuun namoota 25 darbuu fi manneen jireenyaa daandiiwwanii fi riqichoonni manca'uu isaaniitiin labsii yeroo hatattamaa labseera. Hojjettoonni gargaarsaa fi kan yeroo hatattamaa aanaa Luuq kan kibba Soomaaliyaa Jubilaand keessatti argamtu keessatti namoota 2,400 kanneen rakkatanii jiran baasuuf yaalaa jirus jedhameera. Waajjirri qindoomina dhimmoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaa lolaa guddaa laga Juubaa fi Shabalee irratti mudachuu malu akeekkachiise namoonni guutummaa kutaa Juubaa keessa jiraatan akka baafaman gaafateera. Daayireektar ittisa balaa Soomaaliyaa Hassan Isee Associated Pressitti akka himatti balaa uumame kana hordofee xiyyaara gara Dolloo erguu fi bidiruuwwan 2 Kismaayoo irraa gara Luuqii fi 1 immoo gara Baardereetti erguun namoota achi keessaa baasuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedheera. Haalli roobaa kun guyyoota muraasa itti aananiif itti fufuu akka malu kan tilmaamamu yommuu ta'u ammayyuu baddaa Itoophiyaa irraa lolaan dhufu sodaachisaa ta'us Hassan Isee dubbateera. Bakkoota amma balaa lolaa mudate kun waggoota 4 rooba dhabuun goginsa keessa turuun naannoo beelaaf saaxilamanidha. Biyya ollaa Keeniyaatti fannoo diimaan Keeniyaa erga roobni cimaan jimaata roobuu jalqabe lakkoofsi namoota du'anii gara 15tti ol guddachuu ibsuun magaalaan buufata doonii Mombaasaa fi bakkoonni kaaba baha Mandeeraa fi Waajir haalaan miidhamaniiru jaleera. Balaa lolaa kanaanis hanga dilbata darbetti lafti qonnaa gara hektaara 100tti lakkaa'amu manca'uu fi beelladoonni 1,067 du'u.
Ayye naanno amaara godina bulchiinsa saba oromoo aanaa arxummaa fursii fi godina shawaa kaabaa antsookiyaa gamzaanaa kee gidduutti gandoottani wal daangessan irratti onkoloolessa 25 bara 2016 haleellaa raawwateen lubbuun namoota darbeera qabeenyis barbadaa'eera jedhu jiraattonni godina addaa saba oromoo aanaa arxummaa fursii hidhattoonni faannoo qonnaan bultoota saba oromoo ta'an irratti haleellaa raawwatanii lubbuun namoota hedduun darbeera jechuudhaan sagalee ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni godina shawaa kaabaa kan aanaa antsookiyaa goomezaanaa immoo gama isaaniitiin hidhattoonni adda bilisummaa oromoo yookaan shanee jedhanii waabanu qonnaan bultoota saba amaaraa irratti haleellaa bananiiru jechuudhaan himatan. Dhimma kanarratti hoogganoota naannoo amaaraa godina shawaa kaabaatii fi bulchiinsa godina addaa saba oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dubbisne dhimma kana irrattis odeeffannoo qorannoo irratti hundaa'e hin qabnu jechuu isaa Tsahaay Damqooti kan gabaasni kun itti aanee isinii dhiyaata bal'inaan.
Haleellaa naannoo Amaaraa gandoota daangaa godina addaa bulchiinsa saba Oromoo aanaa arxummaa fursii fi godina shawaa kaabaa aanaa antsookiyaa gamzaanaa gidduutti uumame lubbuun lammiilee hedduu darbuu jiraattonni aanaalee lamaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraata aanaa arxummaa fursii ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sababa ka'umsa haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aanaa arxummaa fursii ganda cokorsoo jedhamutti jalqabe qotee bulaan baay'ee miidhame hanga gara nama 20 bira ga'eera. Hammadaa immoo lakkoofsaan mana yaalaa magaalaa kamiseedha guutee aanaa guutuurra guutee kun akkuma buluun dhiyootti dabalamuu jira. Baay'eedha meeshaa guguddaadhaan uumamaa oolanii diskaa matarajasma siripar kan jedhamu kana meeshaa haaluma hintaane tokko keessa kan jedhamu sodaa nageenyaafi baay'ee sigaada cimaa irra kan jiru karaa rakkisaa keessa jedhamaa hin jechuu barbaade. Keessattuu horsiisaa bultoonni warri saawwa fedhasifatu guyyaan tunuu halkan itti taasisa akkasitti irraa haala rakkisaa keessa jedhamaa hin jechuu barbaade.
Namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni faannoo meeshaalee gurguddaa fayyadamuun uummata irratti haleellaa raawwatan ammas sodaa nageenyaa hamaa keessa jirraa jechuun himaniiru. Jiraataan godina shawaa kaabaa aanaa antsookiyaa gamzaanaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni kan biraan haleellaa ture yeroo himan.
በኦነግ ሸኔና የአማራውን ገበሬ ወቅቱን ጠብቆ አዝመራ በመሰብሰቢያ ሰዓት አርሶ አደሩ እንዲፈናቀልና አዝመራው እንዳይሰበስብ አድርገው ነው እንትን ያሉት። ኦነግ ሸኔ ነው።
አባው ሸኔ ደከንከራ ገዲቲን ነው ፈይ ሜሻ ጉርጉዳ ፈየደሙ ቱሬ ከናንዱራ ወልቲ ቡይንስ ንጅራ ገሩ ሃንጋ አራቲ ስርካ ከናን ሚዳን ጉዳን አከሲ ገየም በኩ
ጅራታ አና አርጡማ ፉርሲ ገንደ ጨቆርሳ ተውሳኒ ካንህማን ነምኒ መቃን ኢሳኒ አከህና ሀምኒ ጋፈታን ሰገሌ አሜሪካፍ አከብሰኒ ትዳቶኒ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ በከ ሎሊ ኩን ገገፈም ከሰት አርገመኒ ህምቤ ከነጀቹን ሐለቱሪ አከናንብሰኒሩ
ናናዋ ጨቆሶ ጀሙራቲ ወሬ ፋኖ አማራ ኦርሞቶ ወሎራት ዱካሳ ኤጋላኒ አከስማን ነሞቴ ዱቱ ዱአኒ ዱጋዱ በጭራፈ ወራንት ግስማ ኦሮሞ ዳናናዋ ከናራቲ አባከን ደላገማ ጆ ዳንጋ ወራካ ባሻዋቲ ሲ ጎዲና ዳሰባ ኦሮሞ ዳንጋ ራቲ ወንድ ኮኒ ኦበለቴ ወራን ግስማ ኦሮሞ ዳ ጎዲና ዳሰባ ኦሮሞ ከእቲ ምናና አርገሙ እኝኑ ባላን ዘደጃርቲ ግሪሞ የማቴ ፈቴዋን ቢየቱዋን ተጋራው ኪንሳን ሞናና ዳንጋ ፋሪስ ዳንጋ ሰባሮሞ ወላካ ካንታኒ ኩኒ ዋን ወራ ፈጋት ወንድ ኩኒ ዋን ወሳን ፈቃቱ ነጂ
ሰባብ ማንጉዶን ቶኮ አንጾኪያ ገምዛና ከሰት ሂደቶ ተፋኖን አጂ ፈመኒን ዱቢን ከኤ ጀራን ጅራቶን ገምለቹን ሰገሌ አሜሪካፍ ያደከነን ጅራታን ከምብራ አና አንጾኪያ ገምዛና ከመቃንሳኒ አከሂንብሰምኒ ጋፈተናሞ ሐሊላ ከነ ራወተኒሩ ከንጀራን አከነትብሰኒሩ
ዲምቱቸ ቆርሶ የሚባሉት ኦሮሞ ነው መስሎ የሚባለው ስማገረ ማርያም ደግሞ የኛ ነው። ከሶስት ከምናምን በፊት አርሶ አደሮች እዛ አዝመራ ምናምን አሁን እየሰበሰቡ ነበር። ምርመራ ላስተፈጽማሏቸው ወደ 400 ምናምን መርጥባቸው
ዲምቱ ጨቆርሶ ከንጀደምቱ ከኖሮሞቲ ሀገረ ማርያም ሞከን ኬኛ ጉዮት ሰዲን ዱራ ቆናምብልቶኒ በከሰና ኦምሻውልት ቀባቱራን ኦሮሞኒ ካርገድረን ኦምሻ ካውልቲን ቀበን ድርከኒ ወረከን ኬኛ አቺ ሰሞ ነሞታ አፍርጀላ ቡተን ካሌሰ ሰገሌን ኡካሳኒ ደጋማ ቱሬ ነሞን ድደመታ አንዱ አኔሩ ኦምሽኒ ኡንዱ በደረጀቾኒስ ንደንዳማ ራያንት ሰብያ ዱፌ ቅዱሴነ ተስገበ ሱቪያሊያ ገሩ ኤርገናምኒ ሚደሜ ዱፌ
ዋኤ ሐሌላ ራወተሜ ፊ ሚዳ ቀቀብጅ ደሜ ካንራቱን ሂማተን ረት ቡልቺንሰ ናኑ አማራ ጉዲነ ሹዋካባ ፊ ቡልቺንሰ ጉዲነ አዳ ሰበ ኦሮሞራ ዴብ ኤርገቹዳፍ ጨራቂን ታዝነ ሐራፍ ሚልኮቭኒ ኮሚሽኒ ምርገናማ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኩታ ሆጂ ሴራፊ ፖሊሲ ታሪኳ ጌታቾ ሰገለ አሜሪካን ኢማካናረት ጋፈተማኒ ኦዲፈኑ ጋሃን ቀብኑ ጀቹን ኢብሰኒ ጅሩም
ቢሆንም ኮሚሽኑ በቦታ ተገኝቶ በሌላ መንገድ ክትትልና ምርመራ አላደረገበት
ኮሚሽኑን የምርገናማ ኢትዮጵያ ወደፈኖ ከነን አብሌ ሰባይ ማገራገራራ ከነገየመለ ኮሚሽኑች በከሰነት ተርገመ ቆረኖ ህንታስስኒ ከናፉ ይሮዳፍ በከከነት ዋሙደተ ጀለመ ከነረት ኦዴፈኖ አመት ይፈታስስኑ ህንቀም አድ ታሪኳን ትደበሉዳን ሰባበ ነጋፊ ተዝገብን ህንጅሬፍ በከገራገራት ልቡንዳ ሞታ ንደርባ ሚደምኒ ቃማ ንቀቀባ ቀበኝ ንበርበዳ አከስመስ ቄራ ቡቀውንስ ንጅራ ጀቹን ነገኝፍ ተዝገብን አከጅራ ታይሱዳፍ ቃምን ድም ኢላለቱን ጥየፈኖ አከይትከን ዋምጭ የሰኒሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃዳምጦ ትንፍኔራ
United States ኬሰቲ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማባረ ዱፉ ኩመላማ ፈ ዲደም ያፉሪ ታሲፋ ሙይላልቺሰ ሰገሌ ነሞታኒ ዱርሰኒ ወልትቃማኒ አካ አጋርሲ ሰኑቲ ፕሬዝዳንቲን ዱና ዱራኒ ዶናልድ ትራምፒ ኩታወን ቢዮት ቢያቲ ሙርቴሶ ታአንሻን ኬሰቲ ፕሬዝዳንቲ አማ አንጎ ረጅራኒ ጆ ባይደኒኒ ዱርሳጅሩ ኢማ ሰገሌ ነሞታኒ ካና ኬሰቲ ዋኤኒ ኡሙሪ ባይደኒ ፊ ዋኤን ዲነግደ አከሱማሲን ዋኤ lola israeli fi hamas gidduti tibana tasifa majiru wanti ye fannane irratti kenameda jedamera gabasni anita paulis anisa paoli masara white house ra qopesite waikana wanti muqabaha filannon presidentumma wagganto koye muavejiru kanatti lamili america giddu garagaruman jiraachu isa masaran white house nibeka akasagaleen ummata haarani new york times yokani college ni sena jedamu walitti qabe agarsiisutti warren sagale kennan kuni wae ulfo firra basu wae egumsa demokrasi wae dinagde wae nagenye biyale saati fi immagodantota tiyefanno keessa galchaniru akasumasi akata baideni lola israeli fi hamas giddu jiru ittiqaba jiranu irattisi ijannone warri sagale kennan qabanu hubanno keessa kan galchameda sambata darbe namottan kuma kudani lakkawamanu fulle masara white house itti hirira bawudane deggersa bani israeli fi qaban irratti komisani dagesisani jiru gama biratini baideni witata kaleessa kuta keessa filatamani dalawer keessatti ijarsa misooma danga atlant things ratti taasifa muufi dollara biliyoni kudha jaaba suudhaafi karoorfachuu isaani dubbatani jiru
25 different projects all the bill in northeast corridor from boston to washington
projectota the dark dimension sarara kaaba baha boston ra kaase amma washington dc ti ijaarun karoora an america ke sette investigochuuf qabuda kanaf wogotan era da falmantrem
Trumpi yemmuu wixata kaleessa himanna isaan irratti dhiyaatee fi mana murtiitti dhiyaatanii dhimma filannoo ilaalchise waan jedhan qabu.
Lakkoofsi sagalee isaanii gaarii miti. Waan har'a New York Times irratti ba'ee agarsiifta. CBS isa qabatee gad ba'a. Bakka hundatti dursaan jira. Haa ta'u malee haala haqa qabeessa hin taanetu jira. Kun dhugumatti filannoo keessa harka galfachuudha waan dinqisiisaa wayiti
lammiileen ameerikaa torban kanas bulchiistota naannoo filachuurra jiru waa'ee sagalee ummataa irratti kan dhimmatanuu fi deeggarsa dimokiraatonni israa'elii fi qabaachuu qabu irratti kan hojjetan Mark Meelman akkana jedhu
Anybody who's paid close attention, I think, to American politics over the last number of years would assume it's going to be a close race.
Namnu waggoota muraasa dabran keessa siyaasa Ameerikaaf xiyyeeffanno kenne kamiyyuu dorgommiin walitti dhiyoo ta'e akka geggeeffamaa jiru ni hubata. lakob sagale ado matan namma kun garut no ankara ramaqe na tfakata bakka wambro ra haladate Trump akadu sajiro garcisa
University George Washington itti barcisa bulchinsa siyasa kantaani Tad Belti gamasani tini wae filanno kanarratti wanjidan kabu.
People I have talked to from the Biden campaign have told me that number one, it's way too far out.
Mora Biden kesa namotan aso sise akanatti manitti tokko fa baye fagoda. Lamma fa yo musa darka filanno wali galaragau ummani Trump ra Biden infilata. Sababan saas ummani badinsa bara bulchisa Trump taetti debiu wanin barbanne fi kajeruda.
President Joe Biden kari Trumpini nammo amajidani yadda ulata. Garendu lafilannu Biden kendesu. Ibsa VOA da firgeni wae sagaleke namera jedame kanarratti akka hindi panne ibsa jira.
Haye amma mogara qopi torbani tidarbina wae ummata oromo kanabeektu lata. Barakuma lamaaf jaha bala trafika ishe irragaheni mila ishe tokko kan abde gazetessitu fure hiwottamiru dorgommi festivala filmi qaamami damtota irratti xiyyeffatu injifatte jirti. Focus on ability jechuudhaani kan beekamu dorgommi festivala kanarratti Australia keessatti taasifame kanarratti fure hiwoti ramaddi dokumentari sagale caala argachuudhaani kan moote. Almo Dawiti Frehiot akkasuma simmo firafi mati ishe asofsi sudani gabasattanu nu ergejira walina caqasu
barna barakuma lamaf demi sadi kan geggefami badase focus on ability marsa kuda shanafa dafi kanarratti sira madeli gara gara andurgumtoni dibala maf saddete mitokko Ethiopia dabalate biyota kuda sagalira firmatani jiran akka kopestone festival filmi kana jiraniti durgumichi sena qamami damtu taratiti yefata warre ogumma filmi kabus barana sirritti sena na mota kana akka yefaba sofi badase focus on ability barana fi arjumtoni dollar kuma dibatokko kennu focus on ability ipsejira.
Ladies and gentlemen, please take your seats as the show is about to
Barakuma lamaf jaf finne gara adamatti malarra utu jirtu bala konkolatan kamila takkadabde freyot mila dabuni she utu shenabin oji shetina majabatte wantate fi karawal dafanno di masena jirenye she retti bifa documentary kan kopai filmin achi boda durgumi focus on ability jedamu kan retti yirmate injifate
sane jin durgumuni cimada garummo rabbis dabalame manni kiyas ka sagalina taani wankana akan injifadu taera akadunya tambotiran international recording sabse recordi wagga hadatun tain wagga am company chi ergi saganta kan jalqabe wagga wagga ansagessu wagga hunduma recording sabsechi
jota of the mirror kan tur filmin sena freewot bo adil betaderbe beksifameni ramaddi documentary intlanno internet intasfameni injifatunisa beksame kana marake satare azgaunko gudda nagamachi sejetti freewot
an gamachu ko yakane tinsin beku hada taskabain argite mele ergi engaddati yeron jelqaba maqako waltajirati waamamu halkan dhakan saakudato kutti bariu dhaaf saakudato ko bari dhakan ibsamu ugaabachu dhaaf nan jifada yaada jadun qabu garu wan mate en ya hordofun qaba wanten abu jadin yaada ture kan Ethiopia saachu mate ibsama se en ture kan Ethiopia ke sa wan abu jadin yaada ture garu sagantan gafa jalqabamu saganta bani saagotani kani amma nama booti aan mu'atin ifsajani fryu tamru ka fajaramu nanne ejachura
and the winner is Freyhut Tamru
bel asasai dollar akumashani akasmas linji online kaba kan international ejachura kan biye kesamu ga ganal animo kronachi ufujra ak Ethiopia tsin qopa ak Ethiopia skandor gomame addabanu injirawante e ak Ethiopia tis bedasin qopa injira yero sana san ufani warako
frewot tamru gazetesitu namotarokono fitamnamu ma isanan qatu famo lenjiganiti jimmatrelatte walagalita gambit kan guddatte frewot duranu toji gazetesu marajirtu barakubalama abja balankunkulata ishe mudate balaan jireenya ishee guutummaatti jijjiire kun utuu Finfinneedhaa gara Adaamaatti konkolaataa kiraatiin namoota 14 waraabbii diraamaa raadiyoof fuutee deemte galgala isaa utuu deebitu kan ishee mudate ta'u hagayyee darbe yeroo VOA waliin gaaffiif deebii taasistee dubbattee turte Freewot. Adde Zaabish Manbaruu Armeen Freewot har'a yoo isheen dorgommii kana injifatte gammachuu ishee hirmaachuudhaaf as adaamaa jiru. Guyyaa balaan sun Freewotiin irra ga'e akkasii yaadatu.
Miila ishee tuqameedha. Maachuudha miila isheen hin tuqame jechuun. Ani mucaa koo qaqqabee ilaaluun qabu. Hospitaalaa dhuftuudhaan hin dhuftu. Achuma dhaqeen ilaala mucaa koo. Achi dhaqee ija kootiin argee maal akka godhan mucaa koo ilaaleen fudhadhee dhufa malee jedhee hospitaala ishee tursee. Abbaa ishee fudhadhee fiignee yeroo dhannoo akkas taateetti hin beenu bakka kan sana booddee. Akkanan taate hin jenne mucaan keenya. Innaa baay'ee miidhamne baay'ee gaddine. Isheen garuu mucaa cimtuudha. Maal jettee abaakoo fa'aa akka naa qaba. Waa tokko miti jette. Daganaa ofiisaatii amma sana godda'amte kun warra fayyaadhaaf gaddite. Baay'een gammade maalii fi anis yeroo hundumaa tsalootii kooti. Ishiin akkana taatee cimtuudha miti. Ani bakka ishee atoon ta'eetti akka isheen ta'u. Baay'ee mucaa cimtuudha. Ishiin garuu kana keessa dabartee biyya ishee furuu ishiin akkana taatu mo'uu ishee bichaamanii riikardii qabamee jiru cabsuun ishee nanna'e. Nan gammadeessi nanna'e isaan waan isaan beeku. Eenyuyyuu godhu kun immoo. Birtaatii isheetiin kun kan dhufe ani tsalootiitiin ishee gargaara malee mucaa koo waan an godhuuf hin qabu.
Badhaasa maallaqaas caalaa onlaayinii barumsa argachuun koo aanaaf guddaadha. Isa caalaa immoo beekamtii idil addunyaadha kan argattu kanaan. Kanaaf hojii koo gara fuulduraadhaaf kun balbala guddaa naabana jechuudha. Kana booddee carraawwan dhufaniif akka itti fayyadamuuf akka addunyaattis akkan hojjedhuuf carraa guddaa naabana carraa idil addunyaadha kan naabana jechuudha. Isa turre caalaa na gammachiise.
Waaqni miila lamaan waan fiigee argachuu malee takkaanis ta'u irraan hin dhoggine kan jettu Freewot egereef gama ogummaa leenjii kennituutiin giddugala leenjii namoota ofitti amanamummaan rakkataniif dhaabuu hojii sabaa maatiinis dhaabbatee ijaarrachuuf akeeka qabdi. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Qophiin fayyaa 7:7 kan isa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiif nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Hora. Piroduusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Qophii kana karaa qopheessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Moroda. Waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.